Dabolí,
wey.
Kitanda ulicholalia, kulala mwingine sahau. You are my queen and my candlelight in my life. Penzi lipo anzia, kali kwa vita. Nalikosa stamina, leo nimesimama. Asante baby, tamu nonipa. Na maumivu kwangu amebaki picha. Zakeshani mola metupa. Nisonge mbele wone donge. Acha tujitani.
Mama jo, 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 mama jo. Mama jo, 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 mama jo. Mama jo, 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 mama jo. Mama jo, 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 mama jo.
Acha tujitani. Zingifuri, zingifuri, penzi alitunzwi kwa kufuli. Kwa mapenzi matamu na kubwa nizamu. Halali kunichumu, kunikumbata na kuniliwaza. Mana mapenzi ya wengi naogopa. Shida sa kupenda, ulipopenda jena umependwa. Mana mapenzi ya wengi naogopa. Zakeshani mola metupa. Nisonge mbele wone donge. Acha tujitani.
Mama jo, 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 mama jo. Mama jo, jo, jo,